massive.
Apo, atimela ela. Nipola na lesa. Wala basha.
Exclusive from pickwap.com.
De hiririo sama pleasure. Posela rionze kudishiema. I know one day ike mataya kapelele. Ika kwenchema. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kuba ume. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kucha ume. Ika kwenchema. One day. One day. One day.
Ika kwenchema.
One day. One day. One day,
ika kwenchema.
One day, one day, one day,
ika kwenchema.
One day, one day, one day.
Kwa na lesa, selawe wakwa lenshina. Nela kwenchema mwona lile kuleshina. Mwona na lesa, tukeana wa shima. Na wale poncha mwona wa ya wale shima. Tulipalu mefaba umemwalishiba. Oleta wana nifewa chita wishukuba. So na music inaligile wishukuba. Dei kaka tulika nishichapwa ekuya.
Dei hiri rionza mapleja. Posela rionze kudishiema. I know one day ike mataya kapelele. Ika kwenchema. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kuba ume. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kucha ume ika kwenchema.
One day, one day, one day
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 wana basika 2021 ukabili na weka pondo wali weka turibonze wabili. Na tubeka toguru sata panifi wana fix me. Tanga temi na dashibiri. Nai kwenchema bade papa fiasi mamama. Hap papa bade konga na mama mama. Isa utelele goza ngo kulikomi fiana. Isa utala dekwa panze muri chikapana. Era kongi
hey, rionza mapleja. Posela rionze kudishiema. I know one day ike mataya kapelele. Ika kwenchema. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kuba ume. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kucha ume ika kwenchema.
One day, one day, one day
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 ne baba lani banji baka pape mama baka mona bukulu baba shiema. Apo nishini nanji pati sonji. Kaile samu inankuni na menshi. Apo pambona fio kupala langa chololo. Mweleza munga fempo loko sama chololo. Life ina neka kospile wino wino. Nefabo baka kabengesu papaduino. Papuaku.
Yeah, hiri rionza mapleja. Posela rionze kudishiema. I know one day ike mataya kapelele. Ika kwenchema. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kuba ume. Jiwa kucha ume baba ume impalume. Kucha ume. Ika kwenchema.
One day, one day, one day
ika kwenchema.
One day, one day, one day
ika kwenchema.
I already know what it is, right? Mazondes
ika kwenchema.
One day, one day, one day
yakoba ture ufonani mnani 4-23-5-24. Yo nice. Bigima di bashikandi na bakababa zemwida atidiki. Lazo, era tapi, Mr. Jetis.
Mama, 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 ma, papa, era, era. Kapondolo itizo, nika chote ada, nika 13, na nika 14. Bella Street, kumwa iseni low TB, man.
Exclusive.
Elo na Lambo.
Boom, show.
Say junction, niggas. Abatalala.
Warning. Hey, yo. This is Noble Sounds. Go get it.